igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 8, kunesha kwa Dawidi. Hanyuma y'ibyo Dawidi anesha Abafilisitiya arabacogoza, anyaga urufunguzo rw'umudugudu w'umurwa arukura mu maboko y'Abafilisitiya. Bukeye anesha Abamowabu maze abarambika hasi mu mirongo abageresha umugozi. Inkubwe ebyiri zari zabo kwicwa kandi ya gatatu yose yari yabo kurokorwa. Nuko Abamowabu bahinduka abagaragu ba Dawidi bamuzanira amakoro. Bukeye Dawidi anesha Hadadezeri mwene Rehobu umwami w'i Soba. Ubwo Hadadezeri yajyaga kugomorera ubwami bwe kuri rwa ruzi, Dawidi amutumuraho ingabo ze z'abagendera ku mafarashi 70,000 n'abagabo bigenza inzovu 2. Maze Dawidi atemagura ibitsi by'amafarashi akurura amagare, ariko asigaza amafarashi yakwira amagare 100. Bukeye Abasiriya b'i Damasiko baje batabaye Hadadezeri umwami w'i Soba, Dawidi abicamo abantu 200,000. Maze Dawidi ashyiraho ibihome by'abarinzi b'igihugu cy'i Siriya gitwarwa n'i Damasiko. Nuko Abasiriya bahinduka abagaragu ba Dawidi bamuzanira amakoro. Uwiteka yajyaga aneshesha Dawidi aho yajyaga hose. Kandi Dawidi yacujije abagaragu ba Hadadezeri ingabo z'izahabu azijyana i Yerusalemu. Kandi umwami Dawidi akura iminyago y'imiringa myinshi cyane mu midugudu ya Hadadezeri, Ibeta n'i Berotayi. Bukeye Toyi umwami w'i Hamati yumvise ko Dawidi yatsinze ingabo za Hadadezeri zose, atuma umuhungu we Yoramu ku mwami Dawidi kumuramutsa no kumushimira ko yarwanye na Hadadezeri akamunesha, kuko Hadadezeri yajyaga arwanya Toyi. Maze Yoramu azana ibintu by'ifeza n'iby'izahabu n'iby'imiringa, nabyo umwami Dawidi abyereza Uwiteka hamwe n'ifeza n'izahabu yari yejeje abikuye mu mahanga yose yanesheje, iby'i Siriya n'iby'i Mowabu n'iby'Abamoni n'iby'Abafilisitiya n'iby'Abamaleki n'ibyo ku munyago banyaze Hadadezeri mwene Rehobu umwami w'i Soba. Dawidi yibonera izina ubwo yatabarukaga kuneshereza Abisirayeli mu kibaya cy'umunyu. Yari yishe abantu inzovu 1,800. Nuko ashyiraho ibihome by'abarinzi b'igihugu cya Edomu abikwiza muri Edomu hose. Abanyedomu bose bahinduka abagaragu ba Dawidi, kandi Uwiteka yajyaga aneshesha Dawidi aho yajyaga hose. Nuko Dawidi ategeka Isirayeli yose, acira abantu bose imanza zitabera. Kandi Yowabu mwene Seruya niwe wari umugaba w'ingabo ze, na Yehoshafati mwene Ahirudi niwe wari umucurabwenge, kandi Sadoki mwene Ahitubu na Ahimeleki mwene Abiyatari nibo bari abatambyi, kandi Seraya niwe wari umwanditsi, kandi Benaya mwene Yehoyada niwe watwaraga Abakereti n'Abapereti, kandi bene Dawidi bari abatware b'intebe.